Shika, chaki hapa ndani sasa kumeshika. Hapa kule kunja yule leta tule. Sasa ni kupati pati songa katikati. Tunagonga sana yani tuko kila kona. Chaki vile superstar mi ni nanga. Dance killer, sose la karo kafela. Chukua nyakuwa saa tunatekova. Million most wanted star kwa kalenda. Walio jidai itabidi kusarenda. Luka na mi, oh, pati na mi, hey.
We the party killer.
Pati dance.
We the party killer. Tequila,
but you don't say
we the
party.
Don't kaki kum, kaki mela mela. Kaki don't kaki kum, kaki mela mela. Kaki don't kaki kum, kaki mela mela.
Party party dance. Okay, let's check it. Tumebambuka, tumechapuka, hawa wa super. Cheki venye wote wamelipuka. Hadi mapole dansa wanadai muti kushika. Dame tunakosu, budalangi kukifurika. Si uchafu wa CV, hadi na mameza. Na wakizima life, tunachafu wa na masidi. Yani pants over heads, me over there. Na ringi ya umati juu, niko na maase. Hakuna kuchanganyo baby, shake hizo. Pewa hizo glasses, ringi ya demase. Hili party nation, definition ya OJ Mozart, no the beast combination.
We the party killer,
party dancer.
We the party killer. We the party killer.
Party dancer.
We the party killer.
Kaki dum kaki kum kaki mela mela. Kaki dum kaki kum kaki mela mela. Kaki dum kaki kum kaki mela mela.
Party party dance.
Nasa kusonge karibu na mini kupe mo. Kuja kwenye phone kupe mapenzi hata mo. Baby.
Chupuka wa mieli ya wamera enango. Agiza amarula pewa shows za tequila. We the party killer, niko front kama rula. Niko biz kama lila, niko strong kama pila. Watoto banana, wanacheza na matai. Toki kunyo guarana, mina cheza niki like. Niki seti banana, wana scream waki pill. Waki nita gabana. Shake your bum bum, niki bamba, tukisonga. Kauna pena cheza na mi. Nipe namba, tukibonga, niki roga. Kauna cheza.
We the party killer,
party dancer.
We the party killer,
we the party killer.
We the party killer,
party dancer.
We the party killer.
Kaki dum kaki kum kaki mela mela. Kaki dum kaki kum kaki mela mela. Kaki dum kaki kum kaki mela mela.
Party party dance.
We the party killer,
party dancer.
We the party
killer.
We the party killer,
party dancer.
We the party killer.
Kaki dum kaki kum kaki mela mela. Kaki dum kaki kum kaki mela mela. Kaki dum kaki kum kaki mela mela.
Party party dance.